Play the song entertainment.
Turn it on.
DJ Twist.
Ask your beats.
Kustori ya mujuni.
Zedwalk the
bomb. Anona chungu.
Bring it on.
As you know, kusisira sina pwede mushe chuna. I got my side chick. Kipange deti kuma afternoon. Nina pembele lapo kunini ndila parum. Kule sekesha kumupa shize bige e boom. Hapa yankala swanga tere leva swine. Nika sleep off akaenda mailo nine. Kelonga akamba so zibe cheni sign. Kuzankala koka something akamwamuka wine. Wangu natuma na stata ya kaulendo. Tapuwa kambochetu wa mamimu bwela na mendo. So I call Dano Kausa, baby endisa. Novela chati, sorry this boss insa kwa nisa. Ataka mwai chona yamba chiveresh. Send my money back for zero na chiveresh. Kana zimia chechi phone ino chosa mochi battery. Nina napira status kana tume back. But after some time nina tumira Natasha. Enzo mangisa chetu sisi paka buacha. She promised to come with you paka buacha. She was like yellow ni makumelela mata. What a good news after being disappointed. Mulungu sama gona nizimvela che anointed. Story izi vika china tasha ni mbama. Nishimwela tu boto ya power. No ni chaila video konje vela momos done. Nitumile ya transport pali mobile man. Natineza pwezo kafika yuzinga yako. Nachwati I'm broke nga nisosi ni pwerako. Ninatuma fosari ya langi za tiafika. Na location pa apu ya kwatu kwa linda. Then I realize kutina eni kuluku. Nonuza sinza pwera spana ni mange kumutu. Ata choka bose ndi mwe malazo. Musa ni funtika bachi Natasha palitako. Najipapatira notopinga poka 3 pin. I thought I come quick cause my body was freezing. 1 hour later nina mvela cheka no kukudo. Natasha apone na power winner this more. Mubidi wandalama na chitonze la papet plus. Nina chipingila so na chosa kona shit. Mifuno gwira she goes like no we can't do this. Why uli fast wati tambeko ma movies. Nichesa na tini na diri time wapa ma series. I'm sorry kamfana but I'm still on my period. Niko G, Mr. Frankie Pamungo. May dogs I see you.